shati sha kukowe. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Music, music. Dakora chan. Kujirangu za vondi chanjanyi mazenza zetki vanire. Nuzarambirwe nzasa. Zazanku zani imeta. Iza viti menye tukuko. Nije zengu ye mutira. Yeah, 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 yeah.
Chushaka chose, ari kumbone wishinye. Zakori chushaka chose, ari kumbone wishinye. Musi uzaza, zaza na, zaguha, aga kufi karenjera na. Musi uzaza, zagu hovera, zagu simbiza.
Jira nabi atantukanya bakunzi imiti mitabishaka hari ku buzima bwo bukanga sama hamba homi ibyo mbabwira byambayeho nakunze rimwe isari dasaga kugifaranga ndaguje byapa bebugo mutayi byaro twemeranya kubana ibyizera n'ibyinshi rusisiro rwose arabenga ikigari sikigoma nanjye nabonye maguma turahiga ubukaci bwinagwira nanjye ntabwo nyiryama mbikorera wowe mabele bote nubwo izi mbaha mbona zikibamba nutinye ndacyagukunda imbaha ziribamba nutinye ndacyagukunda
uwo twakundanye mu butoya mumubwire ko nkimwemera uwo twakundanye kubace
Mutashe,
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 muramutse,
le 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 le.